Ekitongole ky'amakomera kitegeezezza nga bwe kyeri ekyetegefu okutuukiriza ensala ya kkooti enkulu eyawadde omusajja Christopher Okello Onyuma ekibonerezo ekyokuwandiikibwa Kalaba olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero lye Gabamu divizoni y'e Makindye. Eggulo kkooti enkulu eyawadde Okello ekibonerezo kino. Kati ayogerera ekitongole ky'amakomera Frank Wayne Mayanja ategeeza nti singa Okello Onyuma anaajulira ng'amateeka bwe galagira n'atuuka mu kkooti ensukkulumu ne watabakikyuka ne pulezidenti n'assa omukono ku kiragiro nti awanikibwe Kalaba, baba ekitongole ky'amakomera beetegefu okukola ogwabwe kubanga buli kimu kitegeke.
Kitegeeza nti batuwadde omulimu omunene ogw'okubookera okutuusa lwamala kkooti ezijjulira oba omukulembeze w'eggwanga bw'aba asazeewo ne tukola ekyo kye baatusomesa. Ebyuma bikola bulungi ate n'ensemateeka etukkiriza lwakuba nti kati bamusalidde ogw'okufa naye ajja kugenda mu siteegi ezo ayina okusooka kujulira mu kkooti ejulira ku kkooti ejulira wenaanakkirizaganya ne kkooti enkulu era ajja kugenda mu kkooti ensukkulumu ka supreme court ne supreme court ne beekkirizaganya ne kkooti zino ebbiri ewansi awo aba asigazeyo ekyansi emu oba kukadonibwa okusonyibwa pulezidenti oba kumusayiningirana n'ateekebwa kkala tubisaavisinga buli kiseera n'ababikolako weebali.